Yo, Metro, sugar.
Uptown, downtown, mashup kila area. Na idai na iwai, ndo inakuanga criteria. Ni piamu, ni mbiti, ni visa, ala. Kisa kabaya kejatisha, ala.
Nika tuko S2, Ndiki, Fina. Supermarket tubebe kama miracles za Jesus. John Minor, Veka Veka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana. Na kwa ni form ni kiani, pachana ni mrembo fulani. Haga seti kutani, tazuka unipati. Ura disco sigani, rede chino cha taxi. Rasa na piga mbati, kishoto jani kaki. Tenje misilali, ndegi anataka ngapi. Nesemo liniona wapi, tungoja na kamstari. Na tenje misilali, ndegi anataka ngapi. Nesemo liniona wapi, tungoja na kamstari. So basi DDD Club, Beach, Wanda, Beach, Lip Gloss, Beach, Charlie, Beach, iPhone, Beach, Nuele, Beach, Kila Kitu, Beach, Toka Juhu,
and the big money is your pencil, 254, and the Tido.
Oh, kwa wangu wanataka mashisha, na kwa mfuko pesa zangu zimeisha, na yule waiter ananitisha, akima bouncer atawaita.
Na huyu demba do anaitisha, na mina shindo sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na misa kisoma picha.
Nitafua ngori, sikiza story, wacha kucheka hini ngori. Mimu wacha bila story. Na ukigeza uja pachana na ye, pachana na ye, pachana na ye, 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 ye. Uja pachana na ye, pachana na ye, pachana na ye, 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 ye. Uja pachana na ye, pachana na ye, pachana na ye, 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 ye. Pachana na ye, pachana na ye, pachana na ye, 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 ye.
Kofa mimi ni loya, kizungu tamu kama ile ya Lumumba. Lakini ukweli mimi ni hoka, nina dao biri mazeleo kulidhoka. Makajo wali nishika, hata ni bahati fenje bado sijafika. Na huyu dem zake bado sijashika, muzinga tatu sasa zimekatika.
Ngori, kiza story, wacha kucheka hini ngori. Nilimuacha bila story.
Na ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye,
wewe. Alaka laka du, alaka laka du, du, du. Alakalaka du du du, alakalaka yo, alakalaka yo yo yo, alakalaka yo, alakalaka yo.
So ni atalena jani ni kombele. Morali kutuna si Jessica Fefe. Umenifunga basi kamili sa sentence. Nasikia njeve ni kani kandese.
Only you, you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Una nifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Una nifanya singi, una nifanya ride. Tena it's too fancy, but we di kuni vibe. Nina jeni yao, hadi mwana ni time. Niko into you, nani ya toka malaini.
Alaka laka du, alaka laka du du du. Alaka laka du, alaka laka du du du. Alaka laka yo.
Rudy tena unipe maha. Litoka na uku nipa namba.
Hii mbikiti nilitafuna, mbikiti mekunwa na ndoki. Bila uruma nilitafunaka, nikamoka bate kama ndoki.
Kanitekenya chekeshayo, kanitege na kuteguwayo.
Kanipatia nichavue, nilichokisikia tuni mayowe.
Yeah, akinitekenya. Baby girl nikikam basi legeza. Na hiyo tata napenda ukichezesha. Wezesha nacheza si manager. Nikiteleza na zama kibazenga.
Yeah.
About that time you come alive and turn me on if you know. Yeah, come on now. One time, two time. Wake up, let's go.
Oh, yeah. Mbona nyinyi na wawasha, nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content, na shindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope, si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke. Normalishe mbeteng, mamoli kwa Henneken, mwena mi yo my friend, we got rich in the ends. Tulimtupa kwa boot, si tulimtrace na magan, kawamini tuko luzu, lizaif desfali. Cinema bagla for sure na hisi siri. Bala club always injwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na esi kizivi.
So this is me one out, you know. Hey, hey, hey,
hey.
Adi jail game asante.
Hawa tutaki.
Sema kangu ni tambui.
Siku tambui.
Kauna ngamu na mawa. Kauna ngamu na mawa. Kauna ngamu na mawa.
I sing this one more time if you know. Let's go, say.
Una bahali na vakwenda na nizai. Speed flanish, popsa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Ka mwitambui, siku tambui.
Kauna ngamu na mawa. Kauna ngamu na mawa. Kauna ngamu na mawa. Kauna ngamu na mawa. Kauna ngamu na mawa.
Kipara bila pesa kidonda. Cheki demi kona kutoka. Wana nitonga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo sikia mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akia mama na sare dry from. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka insert. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a freak.
As I dispute my own thing this morning, so it's the last time singing love. Come on,
you know they love me for yeah.
Come on,
Illuminati kumbe life. Una semani bangi kumbe life. Top team in the big propeller. I got big game jack with the ride.
One time sky inside, let's go, stay.
Maisha fiti na marafiki tunaungua. Na si cheating kama wifi anajua. Mziki lipi bas ni pipi ni na ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndoyo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunaanua. Biji jasho ndoyo ndingo tanunua. Otherwise piga kaleta na ikikumo neza zua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform na ipasha. Ndani ya 110 na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifania vile hii song imefanya mtu pata kikunizalia. Swali kubwa najiuliza mimi ni shadia. Siwezi sema juu ni hali ya. Na spendi mapicha kwa bila filter. Kwa wamani nina ficha. Bien wanga mzita. Kila lebo kila design. Na spendi mapicha.
Kudai, umedunga mini, unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies ime nice. Madam na kudai, umedunga mini, unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies ime nice. Lazima ring at. Ndiyo msupa atu kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilta. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Kizeni mezoza imi bakini kwe hivala. Madam na kutai. umedunga mini no napenda manguai una dance fit una wacha niki smash
shout out my girl them jumping this one one time right now nakudai
madam nakudai umedunga mini no napenda manguai una dance fit una wacha niki smash
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari Paka manyau na madogini marasta Kwetu wa shosho wanatafuna gajaba Tukikata mboga tunatumia za panga
We the jing, gero na wa fling Umo jing, rima ya wa zing Mkuru kwa jenga ni baruda tunatries Kanga kanges mana mili mindo zing
Usione ni mengara kwa niomba ela Bada ya wiki chache ni meamua kumoga Kwetu mamanzi ya wapaka gima bora Wanapija makonyagi wengine wakinwa soda
Meni ule boy lazima wani ya kiange debate Mi unishinda nafanya wakwena deep hate Ni ite grave digger, na pull up na kitrigger Na kuinza gilipa, dipa My headshots, itacha kuna unstop Ni design zimereal, sima tuko high top Kakidim ni lazima minda na kilight up Kakidim, broza, mamreja na kilight up
Ngali mikijenge majengo kwa mrobo Ngarna ni noma tengeru na matejo Uskatize kiboya mitaa ya ololo Tapigwa roba za mbao, uimbe wa polo
Narani dando tunakimbiza mado Vibe kibambo neza chachisha aro Style ziko baga nikaniza masholo Aho, chachisha aro Karadi dando tunakimbiza mado Vibe kibambo neza chachisha aro Style ziko baga nikaniza masholo Vichara kukisa diva
Kama unanoti kuna demo menoki Anakuliza kauko na moti
Georgia
Rentu jakanja landia shakupa notice Lakini umegoma hautoki
Georgia
Forex unaosha bila kopi
Georgia
Ocha wanajua weni doki
Georgia
Bogi wanasema weni bossi
Georgia
IG ya uwezi cheza loki
Georgia
You have to bring it back one more time, sorry It's what we on this morning for the 254. Let's go, come on, cho.
Hey, Buda mitili ya benga Popularity mefanya ni badili mamrenga Batman kisiri siri ya natengwa Anomolo fiche nkafiri firi kwa dema Check yule boy wachuli chili ya nalengwa Backup nya marebo kame katilili wa menza Kijibi zana mtaita kuduru Kibishano na kutaksu shuru Ulimanja sana mtaki uhuru Saime bamba sana wapi nduru Yeah Wendy Mandamano, Baba, Into maintain kanyo kanyo. Mr. President, ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkuwe na mkibano. Kama una noti, kuna demo menoki, anakuliza kauko na moti.
Georgia.
Rent uja kanjalandia, shakupa notice, lakini umegoma hautoki.
Georgia.
Forex unaosha bila kopi.
Georgia.
Ocha wanajua weni doki.
Georgia.
Bogi wanasema weni bossi.
Georgia.
Idea uwezi kwa
na mkibano. What a man said, she must finish. Lanza tangu nweke biblia chini Bad boy mini ya nachungulia nini Zona shikilia mini nikishikilia chini Baby still wire waungara nikisugua Good bad mana seke nyeke nza kimumbua Bebe mpaka mwiki wewe weke na wachukua Weta lete nitalipa sponyo wakisumbua Munde cash cash madama pesa Kama nilidos jana lona weza kesha Juu ya mahangoba kuna teka weya dhuku Sheretu naipige watu pige marufuku sawa Mos mosa tunambio hini lifestyle Vilo naiona na kufu Pea hivi live life, live love life Hainaga twice Kani moto sana na katuliza na ice Kana tulia Tungi, tungi Chat na glass na mam tungi Tungi, tungi Babla sambla na mam tungi Tungi, tungi Chat na glass na mam tungi Tungi Jito nyanya juu ya matanas Kaina nyonga bado wewe ni lana Drip ni skimpi ficha chini ya dera Haina mana mama kupela ana Niko back left kwa cup, makeup na dab Tax driver shanoki ya nanita my love Na muingiza vile ndengiza ibiza Nirudiketa na rent shopping na kipiza Na mzinga of course, jayenda loss Hata nikienda off, bado niko on course Oya, by fire, by force, hatu force ishu Tuko hapa zape na mabos Mos mosa
hatuna mbio, hii ni lifestyle. Bilo naiona na kupea hivi life life. Live love life, hainaga twice. Kani moto sana na katuliza na ice kana tulia. Tungi, tungi, chat na glass na mamtungi. Tungi, tungi, babla sambla na mamtungi. Tungi, tungi, chat na glass na mamtungi. Tungi, tungi, babla sambla na
mamtungi. My baby on it all be back. My baby on it all be back. Mapenzi ya Nairobi style, mapenzi ya Nairobi style. Mimi mapenzi ya Nairobi style. Lazima mwage loti ndo kunoo kibda. Akikuliza kwape, mwambie si shida yake. Najue si nane, najue si wake. Mimi mapenzi ya Nairobi style. Lazima mwage loti ndo kunoo kibda. Akikuliza kwape, mwambie si shida yake. Najue si nane, najue si wake.
Mapenzi ya Nairobi style. Demezi kupenda kama hauna ndai. Na si gari tu. Ukikuja na demio anakudharau tu. Cash money, cash money. Love language yao. Cash money. Sura mbaya na cash money. Na unaishi Kilimani utakulawa mamanzi. Ukitaka manzi wa Nairobi, mzinga road trip Lamu. Atakuambia kofria na kamu. Peke yake anapanda gamatatu. Akiwa na wewe anapanda Uber. Ata make sure umetumia doku mkula. Mapenzi ni kumlipia bills. Manzi wa Kanairo hapo atakufeel.
Mimi mapenzi ya Nairobi style. Lazima mwage loti ndo kunoo kibda. Akikuliza kwape, mwambie si shida yake. Najue si nane, najue si wake. Mimi mapenzi ya Nairobi style. Lazima mwage loti ndo tinjoo tikam. Akikuliza kwape, mwambie si shida yake. Najue si nane.
Chini likosa nini luku juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga. Aki kujini likosa nini luku juu vile muipiga. Aki vile muipiga.
Tio mio.
Vile muipiga.
Mupiga luku na shere. Upiga kelele na simashe yendele. Luku vile ni moto acha heta tekete kawaida. Fashionista na kupatia tu mawaida. Itha ni kuamuka kungara na kutepa. Na piga nga machupa na funikia na ngepa. Katina nuka vuva na rufu ya ketepa. Joje na shuka shuka jobitu ni mebeba. Luku mbaka boxer designer la costa ya mchina. Tire ndani ya socks ki all timer. Luku mbaka exa une movie ya na texta. Na rudi ya una mtuju na dress kama fundi.
Naipiga na islap. Kila kitu waiva ina slap. I know that my look so sharp. My figure, my back, my guy. Naidunga na igrap. Nimeiva, nimeiva, no cap. Yeah.
Akisijui nilikose nini luku. Juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga. Aki sijui nilikose nini luku. Juu vile muipiga. Aki vile muipiga. Vile muipiga.
Kono moja mbele, gine yenderembe. Baila, baila, yoni ganjarende. Kono moja mbele, gine yenderembe. Baila, baila, yoni, 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 yoni. Kono moja mbele, gine yenderembe. Baila, baila, yoni, yoni, yoni.
It's time. It is time.
I pick a look one time, say.
T-shirt me away, 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 T-shirt me away.
Kono moja mbele, gine yenderembe. Baila, baila, yoni ganjerende. Zungusha kiyuno alafu wacha yende. Zungusha uyomblena alafu wacha ende. Vijana wana rada mta, tuka kujana kwa show. Promoter na tetambaya, atikume chrome. Ukinyesha ni goda na kam, doma na vitu kugrow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Gakuna F, zaku give you as a mind in my left. Kabla ningia zoni yangu ya next. Shot to the head, to the head. Say she see danger ahead. Atami mimi naona danger ahead.
But I catch only wake up in my bed. Shots, shots to the head. Hata kama match only red. Trendy summer hair ni weekend. Hata kama see weekend ni weekend. Shots, shots, shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots.
Said so though you need two pieces. Hakunanga kubishana na idu una agree. Kauna kana ushambi one vile two au ski. I'm the one wanapiga nianga two na three. Naifanya nika nimetumwa shinda ni ya nyumba. Uwezi kakula mikono eka juu na ufreeze. Ukumtani mindo dream ya rap I'm new at least. Lazima nizidi kusucceed. Live and direct. Na inategemea nani ana sign check. Na realize me life yangu ina sound flex. Nolizwa when shin city na come next. Nime kuspoila zile vitu mukupea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Na tuna sapa kila time upotea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need.
Any match up stop on the line I can't put your come go poor. Come go.
Yo, people got one, one. Yo, how we feeling come this come morning? Let's go. Say.
Leo ni liamka asubuhi tuli. Lakini kweli jana kuliendaje. Oh, nakumbuka ilikuwa tu. Na yako ilikuwaje.
Say.
Kio lichakua mazikote yoni. Nara undi mzea nimepota but. Kuna usena dini yangu atanisote. Na leo budame ni waindai so.
This one's nice for sure.
Yeah.
You're back when, yeah?
Back in the day, sir.
Back when, come on.
Mini mugenge na pitaga na zile diko maji zimebleki. Na kata maji kifi kama bisi zimebleki. Niko viti nimekula makuki na makeki. Oh yes, baby nimesete.
Sete, napendaga zile zimesete. Dicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate,
pate. Post, hey, mazo sinitoke. Kuna toast, anataka tuni yende kwake. Maso sema kebab, yende yomkate. Hey, post, wacha mpigwe mate.
You got, that tender, she can really get a good one.
Good one.
You got, that tender, she can give you a good one.
Good one.
You got, that tender, she can really get a good one.
Good one.
You got, that tender, she can give you a good one.
Good one.
Wala, is now, what's really cracking like it? Hey, that tender, can you and me meet? Cause she can get it. Shorty knows I ain't playing. Now she's the reason all of the fellas are saying.
Bona, bogi benda. Amebeba vile miwaga na benda.
I check in the kitchen, that shy guy. Najua anapenda that sly guy.
Niko Erika, lens and twist. Seen a height, but anapenda my lens, she admits. One of us has to be the short one in the relationship, so I'ma take one for the team.
Tunawatembelea, tunawagongea. Wanabaki mutaani wakituongea. Tulinyemelea, tukakagua.
Tukasilala one more time, you guys.
You got, yeah. That denda, denda. She can really get a good one. Good one. You got that denda, denda. She can give you a good one. Good one. You got that denda, denda. She can really get a good one. Good one. You got that denda, denda.
Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu, luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, tupoa alafu, bunda kilo kumi jegi topa menda susa. Okay, approach prostit na question toxic. Hini poison ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance. Sol kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday siya kochal. Ni mauru, sini komando ndani ya skat. Ni mauru, udem,
mauru, udem.
Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho.
10 out of 10, can't erase. Mama joko best, na mama ni peng. Bila dent, nima pia koblen. Alini cheki grama, kapend. Ana kani dex, ana deku kam. Vena kam, doni kam. So baby kuja hivo.
Usi worry baby doll,
kuja hivo.
Beb kuja hivo, hivo hivo hivo. Beb kuja hivo.
So baby kuja hivo. Usi dance baby girl kuja hivo. Beb kuja hivo, hivo hivo hivo. Beb kuja hivo.
Allah. Kuna penye na jifil complete. Tuki wana wewe ndo ni kutia my miss. Akini pahiyo kiss, mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana noli kiat ati. Yuna kudai nili sare kwa tupote. Look best, tuki ya chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadingong ha. Niko malin love, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Tuna jo unanga pom, ukijipa kakulon. Tukisleki wezi no, tushabadilisha flow. Maze kitu huni boni, madema wana do.
10 out of 10, candy rate, mama joko best. Mama mani peng, bila dent, nima pia koblen. Alini cheki grama, kapend, ana kani text. Ana deku kam, zena kam, doni kam. So baby kuja hivo.
Usi worry baby doll,
kuja hivo.
Beb kuja hivo, hivo hivo hivo. Beb kuja hivo.
So baby kuja hivo. Usi dance baby girl, kuja hivo. Beb kuja hivo, hivo hivo hivo.
Magira na mhate. I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, party, party.
Allah, come on.
I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida kabunda shikisha na maguns. Kidogo nikapiga alafu tutacheza pool. Brother life is good, ha, so west kiza. Mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu ananikola tinikose wona cheese. Elimu kwanza ilishi na easy form ni nyingi. Ha, I am going to party. Kitafuta buda jo hauni party. Nandai ime chrome na mambeko kazate. Sungusha, sungusha, haduga we mkate. Ha, so, I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party.
Oh, you hit Shara me with her. The money jar tikita kaju ya mesa. Accountant tashacheza na mpesa. Na bossa yuko hii ofisi tunacheza.
Party. Lakini bado tutaringa. Nipate huko daro luku na yo nimepiga. Leka na daiva kozangu ati ni amadiva. Sijali rada zake acha kwanza ni take crispa.
Situ kwa maji kama dafu. Jenzi na milenio rada chafu. Hapa ni opinion ya shemote wa dafu. Juu ni kuwa malu dobe ya stana na ndufu.
Kakuna rada panda bas mami. We kuja tu pole pole niko from South Sea. Like a go on, ni mempata na majagu si ma klase pia na wako on. I see. I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, party, party. Party.
Sharing is caring, bro. Tuma number my way. Bora ni mde, manava koza uge. Wachana na ye, go fiki my bay. Hapa kuna line, una kloga ise. Demo TikTok, akivuza kiuno. Yeah. Telegram, akitrend pale keoji. Yeah. Niki connect, kuwa Bluetooth, bro. Yeah. Neki chrome, siyo whiskey, braging. Yeah. Kumechacha, kumechacha. Dem anadai ganji, anipe lap dance. Ati anapenda cocktail na eni tanka. Anapanda nga mamat na nase standards. Ati anadai, siyezi kam kama gari, siyo Uber, eh. Siyezi kula kasa maki, siyo tuna, eh. Mahali klasi ndo ile paline. Zakula ukidai kuniteka ni lazimu kwena bunda. Aki post kazi ni ma close friends. Ako busy pale Snapchat aki hunt men. Nuku city endo master anawa blackmail. Wanaijama na ira form ni weekend.
Caring is caring bro, tuma namba my way. Bora ni mde, manava koza uge. Wachana na ye, go fiki my bay. Hapa kuna line, una kloga ise. Demo TikTok, akivunja kiuno. Yeah. Telegram, akitrend pale keoti. Yeah. Niki connect, kuwa Bluetooth bro. Yeah. Neki chrome, siyo whiskey.
Yo, Allah, niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mpili.
Brad like you know, sing it loud.
Mwenye kuna dem pia.
Masa
flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selecta ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Teki kwanza tebu search ulikuwa wapi. Umoroto zeno malize na okto. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Himi big tune kuwa biba karaburu. Picha moja safi upadha ni sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzenski efiti. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili
kutishebia.
Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia.
I'll keep the files moving some like this. Let's go.
Bigi usikie fit. Nadai kukupin mazai usikie vivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidigi.
Yes you.
Ingi nadai ni kudigi. Usikie fit. Nadai kukupin mazai usikie vivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidigi. Minji takudigi to vipi kwa kiti. Takudigi to vipi kwa kiti. Takudigi to vipi. Takudigi to vipi. Takudigi to vipi kwa kiti. Mazai huyu dem tam sesa. Heal na mavai mtam teka. Mstatijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utabaki tukilema. Kuchi akudigi akuwache ukihema. Mkucha uchi hazai. Weka mini kupe asali. Mstatisi kuwizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya COVID. Siko baya ni venye sina doshi. Awiti tunajua na kumind. Come home mazi ni kusanitize. Najua quarantine nimepata appetite. Manzi anachonga jamba kama ye ni rasta. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin mazi usikie vivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin mazi usikie vivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji ban, ban, super aliban. Super aki kupa basi cheza na githa. Mimi siko sawa nimejawa na kicha. Nimekuja kama nyota sasa nimenga. Shikisha, mureo aki kupa basi buda pitisha. Mishandle, dismantle, lights, camera, action. Kutuki to the beat, tuko beat. Kutuki to the beat, tuko beat.
Wa 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 wa, do me a do you to find my jambos, Marines. Wa 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 wa, do me a do you to find my jambos, Wa 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 wa, do me a do you to find my jambos.
Bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look
it up. That's it, feels like 254 this morning now. Let's go.
If you get set, you're not penda easy beat.
Easy beat.
If you're listening to the other one, I put it. I'm a punya to son of Jua when he's so good. Manga so cool, I want to do. I won't put a combo, what he died in Jugo. Security, yet you wanna die room. Training Gani Hatta, Nili Dani Hatta, Jana Rumbu Hatta, Mbo, Plani Hatta. Pick up on your toe, Aki Kaza Kani Dry Hatta. Story plan is our ass, Waki Ban Shada. Niko Pin, Naki Chingri Kani Gale Hatta.
Ziki Zoza, yeah? Pelican Arian, come on.
Yo, it's bad, do I lie to a form?
The trust me when I say the vibes can done right now. Yeah, listen.
Antaka this.
Come on.
Antaka that. Ike hubu bigala, nataka tutu kafu. Anapenda muku chua, anapenda cash, anapenda jubu seti.
Check it out now one more time. Antaka
this.
Yeah.
Antaka that. Ike hubu bigala, nataka tutu kafu. Anapenda muku chua, anapenda cash, anapenda jubu seti. Kapla tu anza kusmash.
Ashika napenda muku chua, sima cash. Muku chua, na mashash. Kanapenda muku chua, na mabash. Akiona muku chua. Ana blush, kanapenda muko tu sema cash.
muku juu na mashashi. Kanapenda muku juu na mabashi. Akiona muku juu ana blush.
Leo ni weekend na gala mekama. Na daini mzeti ya na daini mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapua ni waseti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe blind everywhere in the hood. Ninapenda uki weni, napenda ziki move. Your body body fine.
Hello, body tena. Leo niko busy, wapua ni wawili. Mmoja ni start, mwingine medunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisi puma heni. Nijizi tu ni mekosanisha makapo. Cheki yo, tunga mpua wako. Uki ni cheki, buda acha kufambo. Uku joku na njeve, kanadai kugado.
Nataka this, antaka that. Unake hubi bigala, nataka titu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku. Antaka this, antaka that. Unake hubi bigala, nataka titu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda muku chua, sema cash. Muku tu na mashash. Kanapenda muku tu na mabash. Akiona muku tu ana blush. Kanapenda muku tu sema cash. Muku tu na mashash. Kanapenda muku tu na mabash. Akiona muku tu.
MC, C, NCA, USA, USB, nakachaja type C. Character, nime develop vipa, ADHD, ndani ya ADP. MC, C, NCA, USA, USB, nakachaja type C. Character, nime develop vipa, ADHD, ndani ya ADP.
Skin yangu bado ni JBC, old school blood ni wana KBC. Kitu ambaya siwa siski, watu wa CBC uneza tuta Gen Z. Same thing, she still never change, bado MVP, tukimalizanga game. Sioni haya zetu zikikana shi, mindo VIP, kwa show zote mna attend. JWK, kitu wana GAK, jeshi ya B imekam kuwaribu South C. Barricade, kuna wale wana AK, jeshi ya D imekam kuwaribu South B. AV, ukidead chome scene, kachoma picha jwa tunaga ID. MP ya JSK ya our plea, mara IBC, vitu wate tusaidi.
MC, still MCA, USA, USB, nakachaja type C. Karatam, nime develop vipa, ADHD, ndani ya ADHD. MC, still MCA, USA, USB, nakachaja type C. Karatam, nime develop vipa, ADHD, ndani ya ADHD.
Wanauliza niko wapi, niko rurasho. Kinika nairo mind wa business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Kapa round emi nakandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mambocho. Kaningoma mina skizanga world boss. Yeti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Sol. Mademo ameparaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya lafu ball. Role model wangu manze sini breathe a law. Nikidai tambla new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jiba gajat. Tulienda wapi situ ko jiba gajat. Ai, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi situ ko jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi situ ko jiba gajat.
Mulango kubwa kono rumo kichoma pole ya zima man. Dawa ya mwezi niteke ndo ponyo na migo. Taktiza movie toka mbioto ne kivumbi. Tukifuate yo kivuli muto anapunja vifuli. By the way sufuata dingo kama mbuzi gang. Furthermore pono chomwe na mwaruba ini bang. Bang tuki wakisha kwa toja kuna black shang. Taputa chisha istoru nalipisha mitiani koinange waja. Fise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster. Kelele naifanya na vipengele na madabika ni mende naenda kukisleo kamenu tadu.
Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi si tuko jiba gajat. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi si tuko jiba gajat.
Kengi denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na katia madenge. Watashembe stajali kuwanjegi. Aliweke wa matembe akiwa na malele.
Cheki tenge alinipigia tenge akisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shake alikuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malembe.
Niki left right mangu na mejibeba luta hadi kesho naweza kosa kutema. Usiwori na bill waitisha utapewa.
Aligia mechi ngware ati best ni mapema. Nimepiga luku diriba na cheki niko fiti. Na kwa pori nikidigi mangu wai kama fifty. Alisema na kapuwa na misi na hadi kiti. Mbugi ni ya mago.
Cheki tenge
alinipigia tenge sema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shake alikuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele. Cheki tenge alinipigia tenge sema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shake alikuwa njege aliwekewa matembe.
Gong gong gong, hi hi hi, yaga master de macho popo. Come on aje dai, tiki salasta eh. Pulosa, baby pulosa, tena mafota kama mambosa. Pulosa, baby pulosa, tena mafota kama mambosa.
You gave me everything, you gave me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a panty, you in a box tie. Pulosa, so what if I? Best of the banga fight. Will you cry? Me on the eye. Nata kuna mtu mlangoni na mebisha tangu joni. Mkupa ndipotia mitani mnashindwa mbona mnioni. Waga nmezewa wakija wenzangu upiganga honi. Leo nasikia tu ding dong yega mkononi. Kwanza karibia na ukingia pigwa bia. Ukipendezo angalia macho ikupewa pazia. Everything is nice here mipe kendo uneza fia. Lafu kani back hey usogope kupiga tu.
Go 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 hi hi hi. Yaga masta jiba chopo po. Come on aji dai. Tiki sara sa Pulosa, baby pulosa, tena mafota kama mambosa. Pulosa, baby pulosa, tena mafota kama mambosa.
She says she want this, she says she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She says she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night.
She says she want this, she says she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She says she gotta go, told her baby.
It's all about you, right about now. It's all about what she want for sure.
You're my African girl.
Yeah.
I want a beat of the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces of spy on you. You're my African girl. Let me beat on these African drums on you. I'm your African guy.
Yo, if there's a lady next to you right around now, yeah. Do that thing. Sing it to us, man. Yeah.
A formula.
Formula, formula, formula.
But still, you need a formula. Formula. Baby, girl, you're my formula. A formula.
Girl. You are my formula. One time, two time, let's go.
Hey. Oh, baby, me the answer. Ooh, yeah. Baby, I'm the answer. Hey. Oh, baby, me the answer.
Trust me, the vibes can't lie, so now let's go.
Ola mukamba, mulei mukamba. Ni kama mbanga vile nimewasamba. Nimewakumba, nimewaweka bamba. Ni
blanda.
Kama nibaya, nibaya basi ni blanda. Kuoka piti sana jo kupiga pamba. Nasikelele basi nasikujigamba. Asanda vile wanavunjika kwenye kanda. Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele muka chini na kupanda. Vile unacheza uko piti umeweza. Yoyo nzuru mependeza weni wale jo wachanja. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingika mudogo. Mudogo, mudogo.
My boy.
Mudogo dogo tingika mudogo.
Ni night boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Weli nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto kani tuko dogo dogo. Take it down low, ushajua what it is. Usijali mami wendio nominee. Nimekafunga, nimekapiga loko. Ile kitu mina jeni kakis mutoko.
Tenge kaka unapenda kotengeka. Tenge kaka unajua kotengeka. Tenge kakela muto kotengeka. Tenge kafiti sana kotengeka. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tengeka mudogo. Mudogo, mudogo.
My girl just walking on the soda campaign in a desk, so can you whine in a the artist way? Everybody breaking on the so she not mind me at the so can she whine in a the modest way? My girl just in a the place just unwind and bend your back and my girl just in a the place just unwind and bend your back and
love child and the kiss.
Yeah, yeah.
Said you want a man. Said you want a man.
Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Why? L.A. Oh, oh, oh.
Love child records. Said she want a man who be faithful. She don't want a man who be so ungrateful. She don't need a love to be painful. More time for your heart, she be grateful.
Why when you want to say
she don't care about me background story and ting. All she wants in life is oneness and ting. Saying to myself, me want this fine ting. Put me giving check to say the right thing. Listen, yeah, let me put a ring on it. Share it through me name, let her make your one call it. Them call me love child, consider me punish. Coming on me tongue, let me show you how me run it. She want a man who be faithful. She don't want a man who be so ungrateful. She don't need a love to be painful. More time for your heart, she be grateful.
Why you make me wanna say
vile nimetaka for a long time na siyo nubaya nituliza nikanaweza kukuona tu kidogo dakika moja tuzungumze kidogo tukuna vile nimetaka for a long time na siyo nubaya nituliza siwezi tena jizuia heri nikueleze nini kinanivutia ingawa kuna wengi wanakutamani lakini hata moja wewe hutakubali ndio maana mimi najaribu ili uelewe ya kwamba mimi tofauti siwezi kananishwa tu wale nia yao ni wakupate lady ndio kesho wajisifu mbele ya watu wengi mimi nataka tuzungumze siji harakishe milele na tusiwahi tengana lakini baby kwanza nataka naweza kuona tu kidogo dakika moja tuzungumze kidogo tukuna vile nimetaka for a long time na siyo nubaya nituliza nikanaweza kukuona tu kidogo dakika moja tuzungumze kidogo tukuna vile nimetaka for a long time na siyo nubaya
na wabukia za kivula mongo mosko itani chula
na wabukia za kivula
on the beat.
Get a twist in a juani kuwa mojo. Make it out na rauki ya kuwa mojo. Mojo. Riyang ni kuwa mojo. Mojo. Riyang ni kuwa mojo. Get a twist in a juani kuwa mojo. Make it out na rauki ya kuwa mojo. Mojo. Mojo.
Banda zimeripoti niko jabari rana njoti kando ishada nangango ya poti kwa kichwa medula niko magoti zime banda zimeripoti niko jabari rana njoti kando ishada nangango ya poti kwa kichwa medula niko magoti
Goosling tisponi ya kibla ditni dibla ile genje inigri miuri enkadi shokdem mambeko zina mokni mogadha kanairo govana ni mjamu lagunya somo ni makibre inademia ni memoka palma nikipaa kila yut ni dangulo kwa ngife baroda imemokre matibien kuwa bambua mashashken kamili ya kimsnadi pochanyagu militan nuari ya utu frontline
banda zime ripoti niko jabari rana njoti kando ishada nangango ya poti kwa kichwa medula andiko magoti zime banda zime ripoti niko jabari rana njoti kando
Zimenishika
Ati black chocolate ni fine melanin bana toka nikapate kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na
like a boss no. like a boss
tena wema pewa taco kwangu ni clean so butafagia kwako nikuche ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my dirty version nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpanga wako wakando tunapikia katrio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda mtoto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho bad bitch kwa ifati baby kotop kwenye flow joka na perform pick poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big poka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big poka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba
hapendi vijana wa Roy Sambu hapendi kupelekwa hizo klabu mimi nataka jo a trend akule vitu best alafu nikafanye maajabu msupa ni mpole hana mambo alafu hapo nyuma mauano yu kwa game vai mavitu ni vulai sivei nime apply chali yake na mtoka
mtoto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho bad bitch kwa ipati vibe iko top kwenye flow joka na perform joka na perform big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big poka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba big poka napenda kuzitoka TikTok kana konga TikTok big poka napenda stick proper
umeniweka hatukai sana umeniweka
I had to do it twice, cause the team's so nice. Listen, hey, wine, come on, do that thing. Ladies, hands on knees right now. Wake up and say, let him stay.
Baby, do me a dance, my baby, shy. Then I got a cook, she wanna light up. I'm in the mood to tell you right up. KK, got a good idea, yeah. She got that way from the girl, I could tell, yeah, yeah. Say, move your body, make him cause with that, yeah, yeah. Bend it down, bring it back, put it there, yeah. Aye, unang ghost. Unani funny, I'm a boom, unang ghost. Surely, it's like on my mind, you got me low down. Baby, let me be your, let me be your source. Be your source, make a wine, wine and touch. Bubble and wine up, let someone touch. Then I say, wine, wine and touch. Yeah, fish time, baby, look at my watch. When I say, wine, wine and touch. Bubble and wine up, let someone touch. Then I say, wine, wine and touch.
There she go, go, go. Ah, mama, fire body killer. She's a kidogo, kidogo. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, ona tuku tuku mabe. Beta ka kulu kulu, my day. This your body, go down low. Bibili bi bang, come closer. I'm burning. You kill me, oh yeah, yeah. You know what I'm lacking, you're lacking. And you wanna give me all your love, yeah.
Good old life must be nice for sure.
Yo, to mama, sit up, better. Tiku tiku, break up, come to mama. Uti shoka, pita pata, pata, shika shika, ndawa kujiji, njiga kwa switchi, gulabe gulabe guno kuswiti. Kwekoza koza ewe ya gale, kwekoza koza ewe ya balonji. Baby you know what I'm looking, spicy nights when you love it.
Ete kako mpwego, kujibu bata kebezi nawe.
I say I need you and I can't let you go. Me need you and I can't let you go. Olivi tera bieni na ebion bulako. Oh mukwano kagala I can't let you go. Oh limu banda zere don limu kwano ne chibanda. Bale wasu so kubanja. Olimu omu olinga ganja. Dole kalamizi, dole za kalamizi.
kanaka weta kembaba kakunyumire muli be don't run and muli be don't rush kanaka muli komo kwano kasa mi baby don't rush I'm all over you body body all over you so don't rush all over you body body all over you so mi baby don't rush I'm all over you body body all over you so mi baby don't rush all over you body body all over you naman 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 kiana do me naman 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 kiana do you naman 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 kiana do me naman 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 fanya kama unacheza hizo kwa ora vinuka vinuka basi hizo kwa ya 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 fanya kama unacheza hizo kwa ora binyuka binyuka basi soko ya 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 binyuka binyuka soko soko maria ni kuonge mahela 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 nipende kempera pera iya baby wantara mera mera hiyo nyeshe makeke minataka hiyo dede popote ni kukamata ulimi pate mate minataka leo ujivame wesonga ni kupakate ya 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 fanya kama unacheza isoko ya binyuka binyuka basi isoko ya 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 fanya kama unacheza isoko ya binyuka binyuka basi isoko ya 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 closer don't lose close you like me don't miss the why me don't lose hold me like me so come and love me bam 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 Makalina ni instigate Wanna die bank na miti CBK I broke your heart and I do it again So I went on a date with this big mama All this pressure I had to discover What's done about me I draw home madam Is he being jealous so I might be stubborn Come and bam 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 Never like a shatter Misbehave me so haka tam chaka Ye ni mrembo lakini ye ni dan 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 Mina zama ino, ino, ino Inafika kwa tumbo, unameza ino Tuka roundia nane, mina umiza minyo Ndiyo nakumbuka huyu demsi wa mio Naskwambi, naskwambi, skwambi Naskwambi, naskwambi, pole 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 Sirisi yako kinishona toboa Plesi mandikuwa nisi kojondo muko zoa Huku vaa CD, huku ichomoa Kukosa choninde imefanya umeoa Junanga sisko na tubishangi hodi Doa zao kuwa topic ndo kwanga hobi Msupa na sweet tooth anadela mba tuloli Straight design plani mie sezi nyonga nyongi Naskuambi, naskuambi Dr. Ring dinga na dai naskuambi Nuteka yes jali kanu wa mtali Naskuambi, jali pia nuwa msani Naskuambi, naskuambi, skuambi, naskuambi Naskwambi polai naskwambi naskwambi kwambi naskwambi naskwambi pole naskwambi naskwambi kwambi naskwambi naskwambi polai naskwambi naskwambi kwambi naskwambi Check it, check it, Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zikishika sana utalia zimewaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zikishika sana utalia zimewaka Kinare ni kusetie kifuaka Ni bado 2010 venye kumewaka waka Mamari, wakianza za ufala Na muda unashtuka mbaka unasama Na ni hapa ako na lighter jo Mechi zangu ni kama el clasico Real Madrid ama baka nizo jomras Na kizaba nimegeuka criminal Nipate rubis irori ni likastro Sunda wada ndo nishike even more Leta kashata stabilizer ndo hivo jo Alafu hapo kando mnakohoa I mean it bro Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na kinishika sana utalia zimewaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni
Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Ndo mtindo si udu. Ndo mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Ndo mtindo si udu. Ndo mtindo si udu. Mtukutu mtu akutu kwenye luku na sibutu. Buruburu mtani mistari mistari. Kula jaba kila sa tagzin imejaa mirundogo domta. Dogo dogo ndiyo case. Digi digi ndiyo clan. Mina penda digitali na matools. Zikondani zimetoka huko kore. Na wapoa ni walami wana dance. Tu vifane juu itraki joni kali. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Ndo mtindo si udu. Ndo mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu.
I keep alive.
Shikishando mtindo si udu.
Me want to eat with the gal and all the whole world. Just twerk, 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 twerk. Melissa just twerk, 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 twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk. Boom, boom, twerk. Petite gal, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jamaican, twerk. Twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianian, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk, twerk.
Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywaji, niko kwenye mashabu. Leo ni leo, msema kesho ni bafu. Wakitaka, watake game yangu ni shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywaji, niko kwenye mashabu. Leo ni leo, msema kesho ni bafu. Wakitaka, watake game yangu ni the mic is in my hand, I'm kukoni na mbachu. My game keep out, jamaa leo na kwachu. Si kama kawaida kwa wengine ni jabu. Kiswahili kitu mbaye, wote wani kwa hamu. Na kama hawelewi, shita kamu si babu.
I don't think this is me right about now. Alright, let's go, let's go, let's go. Mina,
Mina Lukuza, Kenya Garia, Mama Tihab City. Tafika lini, guaranteed leo tunawangia kusini. Chini kwa chini, juu kwa juu. Side to side, till I see what's inside. Girl is so light, the way you shake your behind. I'm about to lose my mind. Pick up the remote and rewind. To my car, please jump inside. For my friends, I'll show you where we can hide. In the midst of the pirates, you can have anything you want.
Sare,
girl from the back to the front.
Sare,
mina mabese nani ya gare.
Sare,
majikisu lazima ahanywe.
Sare,
maguma leo lazima kanase.
Nimekuja tena kuwaburudisha.
kuwakilisha ma MC nimekuja tena kuwatinga na Kiswahili ndio ninawakilisha ni vita yakifanyika yanayofanyika unapokaribia speaker na kuhisi kama heaven umefika kwa sababu ya hino kolabo mpya ni Isa
Grouchy
Keira Valeta na kila mwaka tunamoto kwa mia huka itabaki imeacha kila mtu mshanga
Nimekaa bila sabu na jamana kati ya demu wangu kwa sababu napenda kama silver badala ya dhahabu ubaya mi wanga na jam kama warabu lakini mi utoa stress na kalamu na speed kwa mic na inatoka tu vitamu hii basi ni story ya demu wangu saki magazeti ziharibu game yangu nimekaa na kademu kangu kasuku na mroga tu na mastyles zangu za voodoo na zilikuwa zina flow tu kama maji jamaa kakuja kumsalimia ni haji ati
sasa baby umepotea imekuwa siku mingi utatokea
sa hizo mina wish tu angepotea akanisalimia na hakaendelea
usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze I said usinilete hiyo ni mali yangu manze usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze I said usinilete hiyo ni mali yangu manze
Mezi angu jamu squeeze na nrebu kiambala kima mwakituliza Kabla pombe niwe tabidi mwata kabisa ama naze kukunywa Ona venyole zangu zmerefuka mpaka tuaniambia zipunguze Walikuwa na fria nimeacha ngoma sababu nimepotea Ngoma ni mingi ngoma si Na zote zikopoa kamtele mekiwa mnazi ya memigusiwa Kengo mina kubamba vasi ukatike neke na kushika sumbizi sauti ya tenze Chukua tali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, choke nae Leo hata staki tupe mkono, jumi ntingisie tukitua yako Staki ukatike sana, mpako vunje mguwe, sidiye tukuimba
Na kwa mana wewe kimaisha Nitakupa bila kukupima Mtoto manze wewe umeiva Wewe chua ni ukweli siyo sifa Kama urembo ungeua Ungeua wengi bila hata kujua Attitude yako vile noma Wewe si msofti na umesoma Maka mabuda wanatamani Vile wanaweza pele ndani Uoke ngara mimi ufuwe nguo zangu Wana karibu kuchugulia nyezao Uoke smile alafu wakulie vato Wana shika damu Wana tuomba Kijua vile manze mi ukila Kutatane na ni wamejibeba Alafa we mchanja tena Nasi metani bamba vile jane Kijua vile manze mi ukila Kutatane na ni wamejibeba Alafa we mchanja tena Nasi metani bamba vile jane
Kaukwa, kawa,
Domino,
Domino,
Kota,
Wahenga walibizu, wakati watui, watui wawa wange ito wahenga,
Kendo,
wange ito wagenge,
Unet, DNA, Una,
Una,
Jump, Una, Ruka, Una, Shida, Zina, Shuka, Una, Jump, Una, Ruka, Una, Shida, Zina, Shuka, Una, Una,
Ruka mkojo una, kanya kamavi una Hepa bike una, gongo na basi una Zima kafeji una, setuwa kindomu una Ombo unapewa na, hauna kondomu una Zani mizuka kumbe, kitu iliruka una Vuta shuka, wenzako wanarauka una Una Yeah, una, hama nchi yako uka, ishi ulaya una Hepa mshamba una, owa malaya una Uza TV una, nunua troli una Dondoka nganya una, dandia lori una Zani nipendi una, pata nivedi una Lala una unono una pata unideti una zani mababu una pata wakenge una ona bona yala kumbe micheke
hauna hauna una hauna
una jump una ruka una shida zina shuka una jump
Unanijua, mimi ule boy uwana wa uwa Unanijua, nikipewa traki kazi kurarua Unanijua, manzi yako mwake mbali nitamrarua Unanunua, uliza mambo yangu miupatiwa okay. Una shuta, una ara, unajipaka mafuta, una parara Una taara, nina msafara, una kipara, japa nina Ngara. Una sota nina mshahara Una nisanya kumbe ni korada Una jifanya kumbe na kumada Nikishika una inuka Una ruka Una jump Una shuka Shide zina shuka
Rasta Una jump Una ruka Una shida zina shuka Una jump Una ruka Una shida zina shuka Una
Weka pesa kwenye tangi kisha nacheka utadhani mtu na bana niko maji utadhani mimi ni tangi macho nyekundu nimegeuza karanga unanijua ujinga mimi sitakangi unanijua takimiwa na uwa mimi ni kamea utadhani mimi maua jina kubwa nadhani unanijua so kifuli serikali basi nani anatwali yani ngoma ingine kali yani tamu kama sali so miweka watoto tumi na weka niko tribeca niko guest tuna waka nataka kuteka kisha niingie keja tukuweka Hajifanya nime dos, kumbe nongeza kados Asubuhi ikifika na rudu tu pale pale tu
Niko maji baby Bili kikami silibi baby Mina jifanyaga niko sleepy baby Sleepy baby Nina kitu baby Ganji kwa masimu imezima baby Music yanga mashona blacky baby Blacky baby Blacky baby Ona ona baby Buganya niko maji mi niko pege Kuja lawa super tunawasha daily Christoph kwa kona ana peki daily Peki day Ona ona baby Buganya niko maji mi niko pege Kuja lawa super tunawasha daily Christoph kwa kona ana peki daily Peki day Ligo maji Ligo maji Ligo maji Ligo maji Ligo maji Ligo maji Ligo maji
Sodirang baby
Sodirang
Sodirang baby
Sodirang
Sodirang
baby
Never for a long time always about that good time yeah This has been the wake up call This has been a man like Grouchy Good morning Stower Come on Hit him around right now You better
Them a callin' and a dem fall Mush up the floor for me a four Run to the base and you roll up the knee
While I'm DJ make them speakers bumping Everyone in the place is jumping Lead this band the place one have some fun
Jack in the record, take it,
give them a run
Yeah, yeah, who say that? Yeah, show me a gun, give them a run Oh yeah, you better relax and have some fun You better feel, you better chill So keep it real,
yeah, yeah. 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 When you're in it, yeah, yeah.
Ukipita wanipa, wanipa Sile unapuzumbusa, zumbusa Na unakwa umbali kumbwa wanitisama Mimi ina wangu nipia kule sana Ukipita wanipa, wanipa Sile unapuzumbusa, zumbusa Na unakwa umbali kumbwa wanitisama Mimi ina wangu nipia kule sana
You wanna tell me apart, stop this talk I'm hitting on your girl, French is looking hot Man, check the time, it's quarter to one I'll be hitting the club, looking so fine Champagne popping up, but the beat's a lime All the sexy ladies plaguing hard to find Ah, in the club behind it, but I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing. I'm in it.
My crew.
My crew. Hey. My crew. My crew.
Hey.
My crew. My crew. Give it a one nipa, one nipa. If you never do musa, do musa. Now I'm not going to buy the poor money. It's karma. I mean, now I'm going to give you all the sana. Give it a one nipa, one nipa.
Your physical work right now, if you know. Yeah. Come on, come on. Call me Grouchy.
I know my name is Sophie. I know where you wait. Listen to the video. You know, maybe you
want to. Call me anytime you want, for sure.
Get physical.
Turn around, baby, get hookah. Inama, kumerera, mina simama.